music.
Nataka niwaambie mwenzenu kilicho nikutamie, ninatamani mujue kilicho nisibu mie kwenye mapenzi. Kweli lipata leo mine tanipenda, anikajipa imani sitotendwa, ila leo mikono juu nimesarenda, ila soka mataja kupeni. Sina yana, napambana mana siyo mishoni.